Nairobi mpaka Bagamoyo, anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ogeshwa, tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule atapata tabu sana, macho mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu, hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akoto moyo kwangu nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe.
Swag and one hell of a party everyone tries to imitate, but they don't have the swagger like us. With the coolest castle of the
kila kwako nimetulia, Nairobi mpaka Bagamoyo anataka kunichumbia. Sasa nilisho na kisho na ugeshwa, tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu, hatuna maneno kukwetu,
the hockey kukwetu, jay mixing the beat no number from DJ Jack, a 254.
Akaka moyo kangu nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe.
Oh, nah. Sikatai kweli, ndo shazama usinipige kipapai. Miapo kwako shabwaga moyo usiurahai kweli, ndo shakwama unachotaka sikatai.
This one is a bombshell.
Haya yamekuwa, acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu, hakuna madrama huku kwetu, hatuna maneno huku kwetu, tunapendana kivyetu.
Akaka moyo kangu nijipe,
na na na
nijipe, ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe, nijipe. Mapenzi malofu na we, we shida uraha taponda na we, nataka kapicha na we, kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we,
oh mama,
ni mimi na wewe. Hizi pesa mtafute na we,
oh mama,
nitafute na wewe. Let me call you my India, this love is real not ibandia. If I love you utakimbia, cause my love is real not ibandia. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama huku kwetu, hatuna maneno kwetu.
Now share this. DJ Jeff in the mix number 7. Don't blame the DJ for the music sensation going to be created. Stay tuned.
It's a Friday night, ita wenza kuwa ambie, kuna party tonight, no time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako, na uchunge usije hepa na wako, huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe, na kama ni noma sana piga kelele wewe.
Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the Fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the Odie dance. And shake your bump like you know what you were.
Ooh, all of the drinks on me. Me fuko image a leo, image a pesa. And if you look at me, luku luku, villain a tesa. Ooh, Nike bamba sana wapi nduru wewe.
This one is a bombshell.
Na kama ni noma sana piga kelele.
Imewasha kindom, kiti bani kukon, tukuteke kwa chom. Fenda na papa jokes, nani hawa nito. Konde boy, naskena kusalon.
Chuka chuka ni sosomole. Ina nyinginia, kumarati ni popowe. Kiru chumu, nipete na baba ni uwe. Mina kuzimia, sizinguwe unisumbuwe. Kitu na boxi usiku nipe shoti ama ishike magoti nileo shoshi komboti. Oh, 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 oh. Mimu zako imesha nkolea my baby boy. Oh, 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 oh. Ukenda zako minta nyongonyea. Oh, 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 mimu zako imesha nkolea my baby boy. Oh, oh, I. Ukienda zako minta nyongonyea.
Acheli zame.
Baby unapenda vya giza giza kama ujanizo we.
Achati wali zame.
Manaraha ya kuingiza ujue inapotokea.
Acheli zame.
Unapenda vya giza giza kama ujanizo we.
Achati wali zame.
Mama unafanya tembo kutu anadindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo wale wanaojipitisha vitonga.
Penye dhiki na shuruba piki ya kuna ulini kumbata. Piki piki upande uba popote lipo kanifuata.
DJ mixing the beat, none other than DJ Jeff at 254. Stay tuned. For more music, call or text 07074638 90 to get a brand new good for you. Thank you.
There's nothing that wouldn't do. Catch a bullet for you. As long as you want me to, I'm in love with you. There's nothing that wouldn't do. Catch a green egg for you. As long as you want me to. Benzi tali papango jera. Uba kama tanga segera. Kwa vyu novya paikoko kutoka mazape. Picha twazi twanga kisera. Posti insta wanga kwa kera. Bada ya chali kimoko. Cause I just wanna let them know. No my feet come.
Pepe, 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 p Siongeza majonjo leo taratibu misi na garaka mpaka majogo. I love the way you got it from me daddy.
You turn me to me, oh oh oh.
Fundi wako wa mapenzi chumbani
mandigo ndingo, oh oh oh.
Nikongeleka msumari
kwa nyundo yako meo, oh oh oh.
Nisukushika usukani,
drive me loco, oh oh.
Katoto visi kuti kuti
ale
Madriti twiti kameja siya katikati
ale.
Yani tiki tiki kalivyo katamu yani keki keki
ale.
Madriti twiti speedy mi ya misifungi breki
ale.
Tuki chiki chiki. Hey mama,
pepete, ipepe, pepete,
ipepete ukinama.
Pepete, ipepe, pepete.
Hey mama,
pepete, ipepe, pepete,
ipepete ukichutama.
Attention everyone, drop what you're doing right now and get ready to party.
Akatika katika na ingoma noma. Na ingoma noma. Akatika katika na ingoma noma. Na ingoma noma. Akatika katika na ingoma noma. Pepete.
Kila ulivyojaza hiyo tight mimi machokolo utuwapo mademu wakaipo. Basi nipe mpige gema jufurai wewe kiboko, mwalimu wako fundi hatari. Samantha, Samantha.
Smartphone sina pindogo, kuna mango kona hapa mindio jogo. Niko na idea, chungo taingia. Si raisi uliza adinadia. Mapunyeto saka unadhiki, na mange usu wako na mashabiki.
Kwa social media unatutesa, wani bola unatutago vlo mema kupesa.
Tunasondeka.
Ati zako ni ma 5 star na mtaa, bado hula liya double decker.
Tunasondeka.
Ati wizi kula skuma, umezoea chakula ya ule sereni.
Tunasondeka.
Kumbe weni client ile beze nyaga chapo dondo pia ukula na deni.
Tunasondeka.
Ati juzi likuwa holiday Dubai, sherehe na nikasi tujui.
Tunasondeka.
Panyaje tena ulionekana nyama kima ndani ya basi za kwenda Kitui.
Tunasondeka.
Ati umeshika gari mbichi kazi lesi ucheki kwa movie man.
Tunasondeka.
Yoni vako siwa ubebo na mwangi tunajua uko ndudhiga.
Tunasondeka.
Ati we na uhuru mukodi leti sa unataka tukusikize fiti.
Tunasondeka.
Dasa laju ladha msea na kujiwa ni yomwami ama DJ Shiti.
Tunasondeka.
MCSK juzi wamentumia down bili so tano.
Tunasondeka.
Sona panga kwa vuruga iso pina tatutaki joero kamano.
Tunasondeka.
Night boy to the world no mpasho middle finger to the paparazzi.
Tunasondeka.
Kuchifanya how to juisi nufala vijanamu wache miadarati.
Tunasondeka.
Ikikata there is no regretting. Tuna switch back to factory setting. Na mindyo taa kwezi factory zenyu. Na waka casta so mashore is wenyu. Wamenifuata mta wanasoma menu. Wamenipata njana nishi chakula zenyu. Leo ntaisondeka na hapa ndio venue. Chapati kali ya mini kicheza na ndengu. Onyesha yombegu. Misi kitabu, siyezi someka. Sipigi kabu, siyezi chomeka. But bado naisondeka mpaka shek.
Naipiga na naipiga mpaka hiyo kama fe. Get ready to party. Bless
yama mende kwa giza. Bless solo yoli kuna mkono miujiz. Nice pretty face with a bami ya figa. Leo nkwisondeka kama
mpira na liga.
Kizi peleka worldwide. Hey, a night boy fanya mambo. Yeah, we pray for your long life. Fix it tonight, boy. Wasani mpaka lini kukaliwa chini. Our whole lives on not. Roundy hii tumekam kuwa kumesha. Roundy this tumekam kuwa so mesha.
DJ DJ Jeff in the mix Namasana. Don't blame the DJ for the music sensation going to be created. Stay tuned.
Kama ni baya baya, kamu wababu hapa.
wakuna kukwaya. Walewe sona haya, sura zimewa kwaya, wanaona vibaya.
Tukipulizia mjani, akilitinga tutu matumajani, tunawaacha kutu tafarani. Tukipulizia mjani, akilitinga tutu matumajani, wanapigwa na kungu wazi ona, ona.
Mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo,
yo, utanipata base, nikichana mairungi. Napenda kila
mtu, mababi
na magwazi. Kaso tumewashika, mbasa ni kungoma. Bebe kukigia sezi, wana
kungoma. Say die with that for me. Oh yeah, and I said that we die for you. Oh, oh nah. Don't let them change you. Oh, yeah. Don't let them change. Don't let them change you. Don't let them change.
Girl, I'm gonna fix everything and fix anything, cause I wanna be with you.
Oh yeah.
Fix everything and fix anything, cause I wanna be with you.
Nitafanya unachotaka, nitakufuata niwe nawe.
Ni wiki mbili misita kuona. Punguza sinapu tatu tengeneze boma.
Oh baby I'm addicted to you. Need you more than the air that I breathe.
Hata nikidunga marigaga.
Oh baby I love you.
That you run to, the one now what you are doing, the one that you have his name, the one that you call your baby.
When we need a fuata, 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 anything you want, I get it one time. When we need a taka, 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 see my natural taka,
tell me what you want to do to me. Tell me what you want to do to me. Cause every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you.
Major swag and one hell of a party. Everyone tries to imitate, but they don't have the swagger like us. With the coolest cats on the block, it's got to be
the beat.
Yeah,
mambo.
Tell me what you
want to
do to me. Tell me what you
want
to do to me. Cause every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Tell me what you want to do to me. Tell me what you want to do to me. Cause every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Oh baby, come slow. Nataka nikuonjeshe mhogo. Akisha tuende kwenye kecha nikapike show. Ujue lenga siyo liki ndogo. Oh baby, come slow. Nataka nikuonjeshe mhogo. Akisha tuende kwenye kecha nikapike show. Ujue lenga siyo liki ndogo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo.
I like the way you smile, baby. I wanna take you home with me. I wanna go to downtown with you. I wanna buy you new car.
Girl, it's an African love.
Girl, it's an African love. And I'm in love with an African girl. In love with an African girl. I wanna get you high on African love. High on African love. Hey, I'm in love with an African girl. In love with an African girl. Oh yeah, yeah, yeah.
Baby, 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 baby
want?
What you want? What you want?
Young baby, what you want?
I'll give you what you want.
Baby, what you want?
What you want? What you want?
Young baby, what you want?
Me give you everything that you want.
Yeah. I need it to let that to cut for money. I need it on number, I can call it out for pizza. Never say no, you're dealing with a soulmate. Never say no, you're dealing with two fella. Baby, please, me love the way you whine.
Pretty girl, you only want you me love. Baby, please, don't cry. Me love your body and your style. Now this girl says she wants cassava. That day, banana. Now that girl says she wants banana. That day, cassava. Now this girl says she wants cassava.
What you want,
young baby? What you want?
I'll give you what you want.
Responsible for the dancing sensation that will be ignited.
Wind up your body pretty baby. You may want me, no care what they say.
Yeah, the queen of the yard, but girl, no joker. See your love, girl, me woulda fight over. Express my feelings to you, cause it real and true. Me no joke, girl, me really quite sober. You bust my brain, box over and over. I be your shield, girl, me no tie soldier. Even the matter, my girl, wind closer. Jiggle up your body, then you bend it right over.
So let me be your love doctor. Nakupenda siyo chocha. Sita kucheza puka. Let me be your doctor. Nakupenda siyo chocha. Sita kutenda baby. Oh, baby, baby, who's gonna die for you? In your life, who's gonna catch grenade for you? Oh, ni nani kama siyo mi, mi. Ni nani kama siyo mi, mi. Inani kama sio mimi, inani kama sio mimi. Ibasi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Eki mapenzi tukizishane,
mimi na
kwa
DJ, DJ Jeff in the mix, Mama Sana. Don't blame the DJ for the music sensation going to be created. Stay tuned.